sabotage killer.
Kipenga kimelia na mpira umekwisha, pinzani analia, bao tatu bila, washindi sisi mimi na we. Kwangu deka kisha bembea paka uche uwe. Give it to ya. Do 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 do. Do your thing, girl.
Show show
show show. Watch your mama give it to ya. Tunaanza huku, tunahamia kule,
tunahamia kule.
Nikataze huku, alafu nipe kule. Una change position, sita kwa sita haitoshi. Una biringita sarkasi, sama soti, mimi hoi hoi.
Do, 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 do.
Do your thing, girl.
Show, show,
show,
show.
Watch your mama give it to ya.
Do, 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 do.
Do your thing, girl. Your mama give it to ya. Nipeleke, nipeleke, nivuruge, nivuruge, nirushe, nirushe, nikivurukuta, wenizimishe. Rabastie maji,
nisiende mjini.
Wenipendo skali, paka nikateringi.
Do, 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 do,
do. Do your thing, girl. Your mama give it to ya.
Do, 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 do,
do. Do your thing, girl.
Show, show,
show,
show.
What your mama give it to ya.